Yeah. Mr. Levels in the building. Biz Levels in the building.
Exclusive from
check.
Baby way. Si ani kubasa chikoni cheni zima. Mamene ni kwa nisila. Oh, usabareke wa kumvese kuipa. Oh no. Ichi chikoni ni chatu chape babidi. Usaba mbele la baby, awe. Baibare kochape.
Mr. Levels in the building. My first choice, my number one. My boss lady, my baby, you're my number one. Hala, mona, baby ni wena sala. Humutima wandi mona, baby ni wewa sala. Yeah, come close, let me hold you tight. Let me take you to the place that you never been before. Yeah, you are a blessing, uli mungeli. Life yango naichinja, unaipanga ya wangeli. Yeah, saka yamba napo munga tomwa njeli. Nikankala bloku mani panga panga. No wonder baby girl cinema zanda zanda. Tisafake kona nzero kuwati kamba kamba.
Baby
yeah.
Siani kubasa chikondi cheni ziva. Mamene ni kwa nisila. Oh, usabareke wa kumvese kuipa. Oh no. Ichi chikondi ni chatu chape babidi. Usabambele la baby, awe. Baibareko chape.
You my heartbeat, you my African queen. Vendela pafupi ni kuvari kering. Tie ni kupeleka kuziwe mqueen. All I need is your real love, not even my fake love. Nakafita mubadi, baby kutini kupeze. Mvela, you the reason why I'm living. Girl, you the drive me crazy. Huli munga two kids, mani panga bloni, yeah. Huli lubutorusa ni kamu mfimfi. That's why sheka kusheko zula mpo mchinshi. You are my soldier, hand, I'm your commander. Visa katichase paleti ni kumanda.
Siani kubasa chikondi cheni ziba. Mamene ni kwa nisila. Oh, usabareke wa kumvese kuipa. Oh no. Ichi chikondi ni chatu chape babidi. Usabambele la baby, awe. Baibareko chape.
Uptown Beat.
Exclusive from Afrofi.com.